kama zuka mka wera ni moja muziki ya ningoja na leo nina kalamu karatasi mimi ni elimishe ni rekebishe maisha wera wera ni elimishe nirekebishe maisha nibadilishe wera wera nielimishe nirekebishe maisha boge atokomea kwa hii muziki nikitafuta riziki nikipata niliyembwata na nikikosa nivana ya wera 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 nielimishe nirekebishe maisha nibadilishe wera wera nielimishe nirekebishe maisha muziki tafanya mapato nipate nizubae nikose muziki tafanya mapato nipate na ugoi goi uoi oi yote atafanya shilingi nikose kose shilingi nikose wera wera nielimishe nirekebishe maisha nibadilishe wera wera nielimishe nirekebishe maisha
ningoja.